Coppi Sporti. Atileetonni Itiyoophiyaa dorgommii fiigichaa Chaayinaa keessatti geggeessame injifatan. Dorgommii ispoortii manneen barnootaa Itiyoophiyaa keessatti geggeessame immoo Oromiyaatu injifate. Dorgomtoonni Arjentiinaa taphataa isaanii beekamaa Meesii dabalatee as Yuunaayitid Isteetsi dhufuudhaan tapha garee El Salvaador waliin taphatan sooraan deemee daawwatee jira. Leenjisaa garee Arjentiinaa Geraardo Martiinoos gaaffii gaafatee jira. Gabaasaanni istaadiyemii Mariilaand irraa qindeesseen jalqabna.
Akka mootummaa waan ammaa kanaan jechuun telestuulli jedhanii telestuulliin kun Mariilaand keessa jirtu istaadiyoomii gurguddaa Waashingtan diisii fi naannoo fi jiru keessaa tokko ammaa kan namni taphachuuf qophaa'u jirtu Argentiinaa fi El Salvador taphaa hiyyummaa taphachuuf qophaa'u jiran Argentiinaa fi El Salvador lamaan kun biyya Laatiin Ameerikaa keessatti argamanii biyya ammaa kana dorgommii Koppaa Ameerikaa jedhamu taa'ee tokko duuba taphatanii qophaa'u jiran nama ammaa kan bifa adii guddaa Waashingtan diisii keessa. Namni hedduun jiraatu gosa El Salvadoriitu namni isaanii hedduu tarmisa jiraata nama kun soddomaani. Fakkeenyaaf Argentiinaa keessa Carlos Chavez, Sergio Aguero, Ezequiel Lugas, Labezi isaan keessa jiraata. Hafuullee Meesiin miilii waan dhukkubuu fi qabachuu dhabuun isaa beekama. Nama kun hedduu tarma yaa'ee kan warra gaafachuu jira. Yeroo isin gaa'ee si gara weeni.
Argentiinaa. Because it's more better. I know I the Salvador, but I'm make sure Argentina is more better.
Messi Cesia, De Maria Cesia, Alvaro Cesia. Argentina Cesia, Argentina Cesia, Argentina Cesia, Argentina Cesia, Argentina amma moo sababtoo isaa El Salvador dhufee deemee jira. Sababtoo isaa El Salvador akka hundee fudhanna addunyaa irratti sadarkaa dhukkubbaa miilaatiin saddeetama sadarkaa jirani. Biqiltoota isaas illee deemu mul'achuu jirti. Biqiltoota mul'achuu illee biyya addunyaa keessatti waan hedduu beekamtu. El Salvador kan kubbuu fudhatee deemu jiran sidaa kubbuu tokkoo jira.
Leenjisaa Argentiinaa Geraardo Martiinoo akkan jedheetiin gaafadha. Argentiinaan biyya addunyaa keessaa dorgommii kubbaa dandeettii kubbaa miilaatiin beekamtu taphattoota biyya alaa hedduutti kilabii isaanii yookaan garee isaanii ta'an keessa taphata. Afrikaa keessa yookaan addunyaallee keessa nama miliyoon hedduutti yookaan kuma dhibba hedduutti isaan deeggaran jira. Taatullee taphattoota Afrikaa tokkollee kilabii teessan keessa hin qabdaniif wanni kun dogongormoo wallaala. Yoo wallaal taate yookaan dogongor taate maan jedhee namni caqasuu jiru yoo Afrikaatti maa jennaan akkan jedhe. Megaa fitan caqasaachiin dubbattu waan inni jedhu dabarra.
Hi, my name is Osora Halaki. I work for the Voice of America. Argentina is the top team in the world with dozens of foreign players and thousands, if not millions, of supporters in the world, especially in Africa.
Tienen varios fanáticos, miles de fanáticos, millones de fanáticos, especialmente en África.
Bueno, yo entiendo que Argentina, no solamente ahora, desde siempre ha estado abierto a enfrentar a distintos tipos de rivales. De hecho, ha enfrentado a rivales africanos.
Bueno, ni garan amafani sa de bisuti injechut jiru biyeddu walin tabanne ta Europa walin tabanne Africa walin tabanne na meddu walin tabanne ta tulle balbalti ten bana habba fenelle walin tabachu fi dukana mogare ten kees tabachi fachu balbalti ten bana ajed gam kan namo tabattoti yoyu gada bawu jiran karatte ganne tin gafi gar gara gafanne.
Hi, Messi, how are you doing? Messi, what a bet to the river, right?
Kun taate guyyuu Argentiinaan dorgommii tanirratti nama hedduu fudhattee hin dhufteef Di Maariyaa fa'aa, Meesii fa'aa, Carlos Fa nami durufte nami ke safe yunjuru jechu dendenna Ezekiel Fa Sergio Fa Orban Lucas Fa Sergio Aguero Fa Tavez Fa Messi namo ta tulla kunde fujenne milatti ne mada enta banne tarfakati umta te fuyu Argentina la maf duwan El Salvador moe kamhani namo tabatani El Salvador kamale goli do wate goli heddu silarra yungalun dendetti derby Carillo goli heddu ufirrado we akumtana fuyu Argentina dorgommi barku mala maf kudani shani baram ke jiru kana ka jitu kondu bajjal kaban Copa America af Copa ujirti boramo New Jersey City Ecuador wal intabatti Argentina tanfakati mammo garabiya debinet ndrugomene bi ke satti ti atleto ti Ethiopia le ndrugommi China at kale ndrugomen cross country kana mo katta muri abi yo le saratti Ethiopian orke guddu argatte bada famte yo chu jiro botolera dinka finne bilbiletini tumal fakati yede gafade botolera
Ethiopiani akka dunyatti tokkeffa bawunse harrabi garabiya targanama debaniru warke saddet koppaye ke sa shani Ethiopia fudate kilometri jaani Ethiopia ti muate kilometri saddeti Derga gota dira namma Ethiopia mo ate kudalama ni sade far se faba aniru kilometri sade dubartota bekto tanis lama sadi afurba aniru kana fi wala waqabti mo li galati na kabinya te to kefara kenya lam fata be to mustechi ar garabiya te debeni tamni gutu barattota magala bar daritti gege fama torbal lama afture sarato muramira ulantum manan no romiya tin muramira jechula
ajela mo butolera lengala te fanna kopin sporti tarda tanu man sora halake ti nagayambul
salama sadi afurika ra dera milamuli